in Uganda, back in Tanzania, Baba Level. Prince Tully Sykes, brother man.
More fire. My man soprano.
Yalla, 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 yalla.
Waleze, nyuki ni moto chini, uwezi kunganga.
Na nyuka njo tucheze plakata bombe.
Yao, nungu nungu akumbatiwi, mwanzo mwisho mpela mpela. Dele.
Uganda naruka, mizuka, wanacheza ngoma wa Kenya naruka, mizuka, wanacheza ngoma. Watu wanasema we DJ, we kali play. Watu wanasema we DJ, we kali play. Warundi wanaruka, mizuka, wanacheza ngoma wa Rwanda naruka, mizuka, wanacheza ngoma. Watu wanasema we DJ.
Vipara, ra, 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 vipara, ra, vipara, ra, 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 vipara, ra, ra, nataka kuona vipara, ra, vipara, ra, zungusheni vipara, ra, 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 vipara, ra.
Yo, Baba Levo, mtoto wa K-Town. Duli, kuna watu wanachezea nyuki wa pole, nataka wavuruge, vuruga.
Mimi ni mami, mimi ni mami, mimi ni me, wale watu wapo ngini male, wazimbe. Mimi ni mami, mimi ni mami, mimi ni me, wale watu wapo ngini male, wazimbe.
Kosa solo pate zegembe mama.
Yeah, oh, I. Send 5, 4, 3, 2.
Yalla, 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 yalla.
Baba Levo, Prince Tully Sykes, Sofia Nkumba Patelao, Omari Mzia, Nyuki wa Pole Entertainment.
Yeah, lazima wakome mwaka huu, tumeamua, asante sana.
Yo, K Mazoba, K Kumwamba, producer Mo Fire.
Yo, sema Mo Fire,
nani
Mo Fire, sema Mo Fire, nani Mo Fire.
Yo, Isa Mutemba Mahombo. Bob Mikwara, Wantube Kuchi Babu, Juma Kausha Faki, Ausio Bwana. Yao, machis wote kwenye line, K-Town people, Noma. Idi Msaba, Idi Mazoba, Ausio Bwana, my homeboy King Kama. Idi Nyundo Esocha Mjicho. Aga, 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 aga. Yo, mwendo ni ule ule kosa sulo pate zegembe. Yeah, full, jala mandachabu.